Operate inje na katikati ya jiji Car City Hopper Kijana mbaya na famichoro kwa mwili Car City Rockstar Na mtama chokamili Car City Watchman Asoli yangu on toes kusaka pepa kaa chokos Memory streets ya na mjui sexy man Inataka brain singu vuza kiume Na asoli kwa mvua na na hustle kwa jua Na asoli kisiri na na hustle mkijua Kabla late mlale na asubui mkirauka Nipate dove illegal, dove pure Do kinyati house, kawiji na kitusua Sometimes me hard, na mostly at ease Right lines by far, kabla chia nze beef Break early 20s, raise the 90s Wadu flani ndani, uliza uko pumwani Sungura kwa butu kwa mtafi, simlafi Nipe ni kupe, boro upate ganzi Unajua, mahasla wote yani, unajua, wanajua, boro upate do Kauna push mkoko ati ndia upate do We ni hustler, wasiku show any Anyway, anyhow, bado we ni hustler
Hustler
Bado we ni hustler Kauna itawadhi ati ndia ujaze matu We ni hustler, wasiku show any Anyway, anyhow, bado we ni hustler
Hustler
So kwa mbosho Unataka kuishi nayo Esabu iwe foso Na uko Islando Si west kwa masoko Dilingine bado Na umeleti waka fondo Kwanza bamba mbao Alafu call nutcase Umshow vimeja Eti kunaendaje Umshow unaka fondo Na usisahau make Nokia Wanaitakia ngapi Na condition yake Kwa streets lazima we macho VAV Right na left eye Kati LC Kuza vitu kwa mta Bezingine ziwezi Wanaiba line Songo jerabit kuzusha Wanajua na kutana na kina kimunya Nina pride kala yo nataka ride na function Ndiyo mana na hustle manze Nisi choki Nisi choki manze na hustle Kauna ki family na unakishalali njaa We ni hustler Wasiku show we ni Anyway, anyhow Bado we ni hustler
Hustler
Bado we ni hustler Kauna baingua wadhi Alafu unauza we ni hustler Wasiku show we ni Anyway, anyhow Bado we ni hustler
Hustler
Bado we ni hustler Action kusabia list ya mahasla Lazima nyanze kwa streets, cannibal na sharama Abbas na mimi, kwa vile tunapenda chapa Verse 2 vile nimemtaja, uwe ni brother Bakon kodi wa 5823, number 911 Wasewa na uza veve na mogoka Weed zile piwa za kuchangamsha Hoka wa mudhurwa, mamadha wa na uza nyanya Mambuda wa mamtura Wasewa simu ya jami, boro upate money Kwa kibanda ya sami, boro umetia ndani Jamu wa kupiga pasi, mountains of the east Yeah A thousand D Maris Shauri Okongo Mbote B West T Madiwa Kalif Buru Umo Oyole Koma Kila mahali unajua Kauna push mkoko ati ndio upate do We ni hustler Wasiku show we ni Anyway anyhow Bado we ni hustler
Hustler
Bado we ni hustler Kauna itawadhi ati ndio ujaze matu We ni hustler Wasiku show we ni Anyway anyhow Bado we ni hustler
Hustler
Masla wote yani Wala wana make ends meet come shippy Unajua Wala wana get door at the end of the day You're a hustler Haijalishi unadu nini Ataka uko K Street Me I don't have a problem Wala wana get door yako Unajua 40-40 Vain Sneed Alafu ni nani hustler zaidi Rabbit